mane nzija nembatizibwa mu mazza mangi bwe kubatiza kwokunyika nga bwe wagamba saasobyamu buli kye wawandiika nkigoberera nga bw'ogamba n'omukisa gw'omukama gwe wasuubiza ngufunye sitoma naye kimu kino kye nsaba bambipulirizako luno mama wange gye ngenda bwatabeeyo ono tebereza eggulu eritali mu nnyabo nsabayo kimu mukama wulira
mama wange atukeyo gy'obeera
ekiba kitwalira mu bugagga bwennina
mama wange atukeyo gy'obeera
ne bwe kiba kitwalira mu amaaso gange
mama wange atukeyo gy'obeera
okinkola mukama nsabye leero
mama wange atukeyo gy'obeera
mama sandira bye wadde kulubawo taba kubanga mama ani ye yali njagadde nze nabanga mulwadde olutata naye nga mama tankowa mu bwavu obungi bwe yali ne bamugobako kubanga nze teyansuula mama oyo mpulira n'ennaku bwe mbanyumya ekigambo mama buli lw'okyogerako mpulira ng'oli ku nze ne be yasobya mama wange sabye mu musonyi we abamubanja mwenna kati mubanjeze mama olaba ne gw'olabye obukulu omutunulako n'owulira omukwano guli mama 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 wange nsabayo kimu mukama wulira
mama wange atukeyo gy'obeera
ne bwe kiba kitwalira mu bugagga bwennina
mama wange atukeyo gy'obeera
ne bwe kiba kitwalira mu amaaso gange
mama wange atukeyo gy'obeera
tokinkola mukama nsabye leero
mama wange atukeyo gy'obeera
mama mukama gwe wakikola lwakisakyo yamba ne ba mama bali eyo beeyise nga mama bambale nga mama era batukuze nga mama mama tanyiga mama tava mu mwana we omwana ne bwalaluka asigala ye mama we mama watofa musabira muyambe naye abeere mama owange mumpeere buli kimu naye ng'eggulu nambeemu nsabayo kimu mukama wulira
mama wange atukeyo gy'obeera
ne kiba kitwalira mu bugagga bwennina
mama wange atukeyo gy'obeera
ne bwe kiba kitwalira mu amaaso gange
mama wange atukeyo gy'obeera
tokinkola mukama nsabye leero
mama wange atukeyo gy'obeera
nsabayo kimu mukama wulira
mama wange atukeyo gy'obeera
ne bwe kiba kitwalira mu bugagga bwennina
mama wange atukeyo gy'obeera
ne bwe kiba kitwalira mu amaaso gange
mama wange atukeyo gy'obeera
tokinkola mukama nsabye leero